ndabiwe musielaka usiku wa manane walisikia napokuita napokuita sirini wanijibu hararani wala wakanga hawani hela zangu mimi ninayo kumweleza wala adui otame machozi yangu napokulilia ombeni mtapewa haya tafuteni mtaona misheni
Yesu, oh, Yesu, sante umeni.